Sia Illuminati juju ama wash yeah. Wash ni mambo ya nani?
Yeah, yeah. Ni hata sikujui na unasema tunipendi. My friend yo si chuki yo ni envy. Jealousy ni disease. Inaweza kumaliza nani endo pigwe syringe.
Yeah. Yeah.
Kwa akili za unashinda kama psyche. Kwa lidhani ndanguka jua lisema they don't like me. So silly wakujua ni na almighty. Na chekiwa kichunguza chanonyeshe how my life is. Life ni tiffin, sirin. Kujituma kiasi na baraka ya almighty. Life ni tiffin, sirin. Kujituma kiasi na baraka ya almighty.